ChunkySupplier.com.
Sound of MC Music Lab.
This is what I do. Do. Finally, we did.
We bully you.
Who's go? On the beat. Then you pop out and see me cut out. See, I give it your chote. Mimi chaha. Say, many lolotem. So, baby, me vae. Ili twende ote. Ndeni popote msinikatae, siagizi chochote, mimi chaa. Semeni lolote msubiri nivae, ili twende ote, saa. Utapofika kabu, sitovuta shisha. Nipo tayari, kuwapija picha. Msipate tabu, kuhusuma sister. Mchawi wabu, na maficha ficha. Utapofika kabu, sitovuta shisha, nipo tayari kuwapiga picha. Msipate tabu kuhusu masista. Mchawi urobu na maficha ficha. Asa twende muda wetu wakumwambia bosika. Pa muda wetu utasikia wote chawa. Muda wetu wakumwambia bosika. Pa muda wetu utasikia wote chawa. Wananita chawa natafuta connection. Nikiwa sawa nioneshe ma action. Wananita chawa natafuta connection. Nikiwa sawa nioneshe ma action. Wananita chawa. Mi wananita chawa. Mi wananita chawa. Mi wananita chawa.
Nina mechacham kilaisi uwezi kunipata. Muda wetu wakumwambia bosika. Pa muda wetu utasikia wote chawa. Muda wetu wakumwambia bosika. Pa muda wetu utasikia wote chawa.